Radio Pulpit, 657 AM.
Ngiyabingelela egameni lomfelo wethu Jesu Christu. Sizothola izwi lethu namhlanje encwadini kaLuke chapter 5. Igama lami nguNthabiseng Shabalala. Lifundeka kanjena. One day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret with the people crowding around him and listening to the word of God, he saw at the water's edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep and let down the nets for a catch. Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. When Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." IBhayibheli masilifunda lithi abafundi basemkhumbini bazamile ngayo yonke indlela. Amafunda ngelinye iBhayibheli lithi bazamile ubusuku bonke ukuthi bathole amafish. Kodwa uJesu mayefika uthi kubo, "Launch into the deep." Bathi kuye, "Kodwa sizamile thina ukuthi siwabambe amafish. Azange sike sithole neyodwa. Kodwa ngoba wena sowushilo Jehova, sizowafaka amanethi futhi." IBhayibheli lithi bafaka amanethi wabo, and the way amafish abe maningi ngakhona, the nets began to break. So mababona ukuthi sekukuningi esikubambile manje. Uthi lithi iBhayibheli babiza ama-partners wabo abasebenzisana nawo. Yimi loya ngiyazicabangela ukuthi lithi iBhayibheli uJesu uthi, "I am going to make you fishers of men from now on." Ngamanye amazwi, "You are going to make more disciples." Ngamanye amazwi, "Nizohamba ninqede abantu." Ngamanye amazwi, "Sesizohambisana indlela sonke." Nithi iBhayibheli bayababiza nabanye ukuthi, "Hayi, wozani phela nani nizofaka emanethini wenu, because la manet esiwabambile manje ayadabuka." Ngicela ukukhuluma nawe hlobo sami ukuthi ngiyawabona abafundi ukuthi mase babusisekile bathi angeke size sidle sisodwa, because the blessings of the Lord adds no sorrow. Manje ngoba sekusho yena sikwazile ukuthi siwabambe amafish, and asibambanga sisodwa, ithi sibize abanye sizodla nabo. Ngiyacabanga ukuthi kukhona abanye abantu abazama lento uyizamile. Khona abanye abantu abazama ukwenza lento uyenzile, kodwa abazi ukuthi uphumelele kanjani. Lithi iBhayibheli bayababiza nama-partners abo ukuthi, "Wozani nizodla nani, mnini mandlonke sekafikile. Because you say so, Lord, we will do it." Uthi owesifazane elinyilanga iwayini maliphela uthi anokwenza konke akushoyo. Angikwazi ukuthi yini lokho akushilo kuwe, kodwa mhlawumbe awukakwenzi, akuwenze lokho okushiwo uJehova empilweni yakho. Mhlawumbe uzamile ukwenza okushiwo abantu, mhlawumbe sometimes senza okushiwo abazali bethu, mhlawumbe sometimes senza okushiwa abayeni bethu, mhlawumbe sometimes wenza okushiwa unkosikazi wakho, kungasebenzi. Kodwa namhlanje lithi iBhayibheli, the fisher says, because Lord you say so, sizokwenza. Lithi iBhayibheli, iwine bese liphelile, kodwa uthi lo wesifazane anokwenza konke akushoyo. Nabafundi iBhayibheli lithi ngoba wena sowushilo sizokwenza. Lithi bahambile bafuna ubusuku bonke, bafuna amafish but they could not catch amafish, kanti sekafikile yena ubabhekile. Leli iBhayibheli waya kubo wathi fakani ama-net. Lithi ngoba wena sowushilo, ngiyakhuleka namhlanje ukuthi let us have an understanding heart. Ngiyakhuleka namhlanje ukuthi asibe nendlebe ezokuzwa, indlebe ezozwa iJehova mayesekhuluma. Elithi iBhayibheli, ngoba wena sowushilo Jehova, sizokwenza lokho okushoyo. Siyakhuleka namhlanje sihlobo sami ukuthi asingaqinisi iy'nhliziyo zethu mayesekhulumile, sikwenze konke akushoyo, anokwenza konke athi nikwenze. Mkulunkulu namhlanje akakunika amandla, akunika isibindi, thembeke kuye mase kakhulumile athi wenze into, ngoba impumelelo yakho sihlobo sami ayikho ekukhulumeni kwabantu, kodwa impumelelo yakho sihlobo sami isekuthenini yena uthini ngempilo yakho. Ngoba kukhona akuthembise ngempilo yakhe, ngempilo yakho, and lokho akuthembisile uzokufeza. May God bless you namhlanje, usamlalela wenza konke athe ukwenze. Amen.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
At Radio Pulpit, we love the interaction we have with our listeners on all the social media platforms. It is also our way of giving everyone a voice that can be heard all over the world. Unfortunately, we have been experiencing huge difficulties with WhatsApp for a while now, and we are now forced to find a viable alternative. That alternative is called Telegram. Telegram is an app that works exactly the same as WhatsApp, and it uses the same telephone number as well. All you need to do to be able to chat with your favorite presenter is to download the Telegram app onto your phone and send your message or voice note the same way you always did. We will then be able to receive and answer your message faster, and the privacy on this app is much better too. So, whether you have an iPhone or an Android, the app pic is a white paper plane in a blue circle. Please download the Telegram app right away and make life easier for everyone.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.